all tell stories. Not to make you tell maybe a sob story tonight. But sometimes you get down and you think, there's some weird people in this world. God, what I'm preaching is, there's people in this world that says all the right stuff.
Siyazi ukuthi mithi ngithi angikutshele ngalishandisa futhi.
Yithini mnalami?
Akunomjide engamfili kahle futhi.
Yini ubalo?
Yabona umjide lo kuthi usikuva futhi yangumuzwa futhi.
Hawu futhi yini
futhi? Engathi yaphethela futhi yapretenda kakhulu yashandisa.
Hayi bo futhi awuthe grand nankaze ngize lutho phela olubi ngayo
futhi.
Hayi bo futhi awuthe grand yithini futhi? Ngidlali ngayo futhi. Usikufu makulufu mabhamuzi ushisa nkawuza juzo makhahlela bharibu bukubuku uyaliphezulu nqu buka thambolinyo maphahla ngesithupha hlakaliphi isithiko lezi esithatha isidumbu sakho mase zisiphakela izinja zimise usikizi zonke iy'gebengu emgedeni ngomjiji ukhokhovula umakulufu umavula avaladlela stradini kwi-president abanye bathi umandela umarufathi umatherfake kasugoqe ngokuhleka umajayi bahleka nesitha kanti uzakhanda iqhinga upathochero periperi izinto ey'nuko kwestrobheri ungadideki leli hansi lento uyigoqe ngepeni usangakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqhonono usanokufasa iblak ngogoloko masegezi izolo usanokuphuma ngobumnyama buye kusela phethe umnotho unhlangunde nosoyayo iy'thakazelo zalolofo
nangilo gayo usikuva mpethu averayithi umbone
ayi ngeke ngangitsheli ngosikuva ungangitsheli ngosikuva usikuva uyawathanda amantombazane o
ukwazelaphi-ke wena lokho
lalela ngikutshela into engiyaziyo
mina lo gayo mpethu ngiye ngibone erayithi uyakwazi ukubhalansisa iy'nto zakhe
kodwa mina ngiyaphisa ngiyaphisa
as much as kuwumfana waselokishini but into yakhe ibhalansile
umbeniyeonakangeke uyawathanda amantombazane lo gayo
ngikutshela ngomaphezulu josidinyela zulu laduma mawungiphikisa phohle laquma didisahleka kwaqo gijima lalaphenduka hasterubevala istradi la stradi limuhlobisa ushake ivala ugulufa ngempeni ukuphithemba mahumusha duduza Mr. Storyteller ngelirik inhliziyo egeza udancole inkundla ihlokomisa umalala negani ma ungakhokhu uzakukhokhela igani kaqaba kaqicham kwehla ikofini goodbye mawumbuba yibhubha ekhaya ubizwa ngosiphamanti isibongo sakho ubiza umbamba ufika emshadweni enga-invayithwanga fika tshontshuba nakwi-event engabhukhwanga jika qopha umlalo yena kasophetha igadara manje zonke siyadaka sitha sam sitha down sitha sam shisa inkawuza bathi udankeni ukuluva lezi y'thakazelo zakhe
hayi bo bebe wena yini uthanda ukulala lezi ngoma cause mina imeseji ala ngizwa nozwani
hayi bo ingoma zalo mfethu ziyi-right kabebe yazi ziyakha
hayi bo phela hayi bo kahle ngibona wena ngizwa into eyakhayo la
hayi kuyinika ithuba bebe uyilalela
hayi ngeke hayi ngeke
ukuze nemsebenzi yakhe yazi umsebenzi uyanikela ngisho nasi
hayi ngeke
khasha
mina into engizwayo uyizwa
wena
hayi no uyizwa
umaqinisa thambisa gijimisa izithe emini ebusuku umthakala jomba mashomori yajerusalema ebaphakamisa umahogela imali ngamakhali phakethe elistripa umafihla ibhawoda emqolo nokho liphuma mayidinwa umadidisa udikadika odwinkidwinki ubapha uswit sokugcolisa idibadiba mawuyisithi uyagwinyisa umafihla usizi ngesimayile ekuqasheleni ekhali efihla bari hlehla makayikhipha le nto ihlehla iyakhwehlela akanakukhekheleza mamusukele uzokubamba usuwedwa uviwe udwebe isikhathi eside kodwa uyajeza mayiqeda ube mzuzu usiphukuphuku lezi y'thakazelo zegulufu ezilotshwe ekukhulu kuthi uma iqhamuka kugoqa namathumbu uqhaqhazela iqulu mayikhuluma wena thula makancapha kuduma izulu mayizamula kunukukufa mayithimula kugqitsha ithulu nakwincwadi nje zona zikhona iy'thakazelo zekruger